ngihambile ngisakufatela
tamba
emnaisho madala atalanda ngqibela iminyaka ihambile ihambile ngisakufatela
Thank you.